dachimsafi.com.
Chema tena ngumu kuigiza nina furaha ni uongo.
Ulitikisa kiberiti ulinipima, haki ya kupendwa umeninyima. Kwanini nini mimi sina unachopewa uko?
Wow.
How did you move on?
Mwenzako bado